tegerekeka bw'oba nkobadde kyonna kimanya era tekindeeserero nzije tuwayemu bantu banyize beesisinkanye nga bali eyo kyabatabula dda abalala bwe bakisabira abalala bo ne beeroga bwe nnabirabe ebyo neesalawo zijenga mbuuza buli gwe ndaba leero lulo kyekindeese njagala mbuulire ululo ogutegeera ky'omukwano
Funa kati mwebuzi ko
chokutekero chokutekero